THK Music Production.
Yeah, it's your boy SN and Black Mose on this one. Slim Boy, Game Mood, Batson,
Big Set
Dem, Giza Tembo, King Hanso, Nabonse Basala.
Yeah. Baza kusoko neza
yeah.
Osaba kunkeleza osaba kunkeleza. Nima fake friends, friends. Nima fake friends. Baza kusoko neza osaba kunkeleza osaba kunkeleza. Nima fake friends. Nima fake friends. Baza kusoko neza nima fake friends. Nima fake friends. Baza kusoko neza osaba konkeleza nima fake friends. Nima fake friends.
Mafeki kuwaya baza kupaya they a liar. Mafake kuwaya zae la kuje vama hara.
I've been praying to God for God to make a way. Today as I was praying, I just met him on the way. Ni pass any chance, Black Mose alimukati. Wafono nimenye vali wangati, nivata bakari nina Bugatti.
They want you to spend every time they pretend to be real friends. Kashi ni my bad friends. Wakukonda ngaduchitika, wakuteba ngadufutika, they are fake. Danyala si like snake, they want to eat your cake. Celebrate and forget, they don't appreciate. When you are in trouble, no one will come to assist you to struggle. Apo wadwar, kulibi aku gulira mkwar. Kulibi aku washira bovar. Langwa kutamba ugona nanzar. Langa behongo wagusi wazat.
Baza kusoko neza
yeah.
Osaba konkeleza nima fake friends. Nima fake friends. Baza kusoko neza Osaba konkeleza nima fake friends. Nima fake friends. Baza kusoko neza nima fake friends. Nima fake friends. Baza kusoko neza Osaba konkeleza nima fake friends. Nima fake friends. It's cool boys on this one. Pandek, na the water, na the fire, na the shatter them.
CHK Music Production.